achana nami we ni koroboy.
Moyo wangu,
yani lo ni trailer movie au ni ngoi.
Moyo wangu,
waulize maselo mziki auto boy.
Moyo wangu,
nige kuwa mzoga bia unizoi.
Moyo wangu,
alafu sipendi dharau. We ni pimbi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau. Yeni pimbi tena nyangao kubavu.
Moyo wangu,
hauna hela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bumba, hauna mani, hauna kifu,
yeni
patupu. Hauna mani, mani kama mimi, yani gigi, gigi mani.
Ukijifanya unagoma, kutoka mbele, mziki mbona utasoma, kihere.
Wakishua alafu mbona unanombaga vocha mweza kupesa sijawahi kuokota. Eti njogeto baby kumbewe unanitakota. Mweza kwa haya mambo sijawahi kusota.
Alafu sipendi dharau.
We ni pimbi na tena nyangao.
Alafu sipendi dharau.
Yeni pimbi tena nyanga ubavu.
Moyo
hauna hela, hauna do, hauna danga, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bumba, hauna money, hauna kifu,
yeni
patupu. Hauna money, money kama mimi, yani gigi, gigi money.